Eliza Magnifica on the beat.
Vocali, vocali. Usharibu mipango, umenipata bue.
Babue.
Sijui ni sango, umenda kwa babue.
Babue.
Una uzuri frani wa fesi, ntamu ka keki. Na dato kipiga deko, yeah. Yeah. Oh baby, one lie. Akupenda usipuze,
akupenda usipuze.
Kwako basi nipe tena, ongeza tena, yeah.
Oh na 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 na, oh na 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 na, oh na 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 na, yeah.
And the way she discards my heart,
oh na na na,
I see that sticky dog,
oh na 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 na, oh na 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 na, yeah.
Magnifico
no, wahala kwako nimezama nimedata. No cool, sijalala. Penzi kwa wengine sina data. Kodi chupa savana, fundi fundi kula banana. Napenda pile na bana, sumu sumu ndani kwa sana. Oh baby, kwangu tulie, baki na miujilie. Wendo wangu, onana, onana.
Niko na machizu kakonyeza like you. Figa namba nano kilegeza macho jiu. Dogo mdogo vilo kelekea machus. Ukakete kwenye meza, nikajisogeza kuchombeza. Huku lipsi zako zikicheza, nikakueleza. Vilo nanitesa kwa hisia, na dele picha yako inanijia. Nimeshindwa vumilia, popote nita kufata kamkia. Mimi nimeshalewa bila bia, sikia. Kwa ukiwa nami utaumia, dia. Tomana mpaga kita nshamwambia.
Oh yeah, mwanangu foja mchoto ni noma sana. Na jinsi alivyojaza hakika amenona bwana.
Hey, kumbe kita na wewe umemona bwana,
yeah.
Hakenani mtoto ni noma sana.
Oh na na na.
Some music.